1187 MC. I gotta go. Yeah. Tycoon SI, Silver Vey Chris, toka kaskazini, tukusini, East West, nipo, na kuchana sikomi, sijapata nilichofuata, shout out to my homie, my sister, G, matata, speedy, metatu stini, mpaka alarm zinapuita, moto juu na chini, kilometa shazikata, wanatuletea udini, watuibie mafuta, na shusha jembe begani, kisha na kamatia tractor, hizo zama zamani, sasa ni kane shina moja, Duli Abdurrahmani, na shukuru kwa hoja, maendeleo kiwa ndani, lo kitambo tulingoja, na chunga sana mjini, lupa kukimbilia kuja na amin. Mungu kwangu ndio wa kwanza, shika sana imani, ndo mwangaza ndani ya giza. SG for simple gang, paka London Uingereza. Motherfucker better run, fake rap anta kumeza. Black leaves news, toka bongo paka chino, tofauti unaleta nakshi, tukwa sawa haina mana. Kwenye beat sina wasa vikauki hivi vina. Maendeleo ya kukase na pukamo tajibana. Wanachota tu almasi, siko sis tuna wana. Nayo ndo matusi kwa mzazi utapata lana. Na shukuru unapige pasi na nywele na chana, nafanya miti kasi mdogo mdogo na pambana. Usinishike imani ibilisi, mindo mwana wa Abraham. Metosha maasi, metosha kumwaga damu. Zalimu wa karatasi, shahidi Mr. Kalam. Bora tu kupaki basi, cause uwezi nkata steam. Hot and bright, it seems like a magical. Can feel my vibes, I'm the master man lyrical. Cheeky too, you can't touch my shoe. And just this my crew. Some niggas tryna hate, I say watch your moves. I'm a digitali, nakata toti na kimwana. You can't stop my game, respect your bad manners. More trees, more flowers, I get money, more papers. Make it rain, I'm the best among the rappers. Hear me complaining, it's not about the Rexas. Salambu Jini, piga miluzi mukadebe. I want love, up reality. Forces and gravity, mind the rules, unless it runs away poverty. My iris recites, where is my product? Papa says, manzese siyo masaki. You better wash your brainwash nazikata. If you stand on my food chain, make sure move faster. Practical, logical, back on your feet. Teleza siyo kuanguka, no pain no gain. Streets amani lipotoka, respect the streets. Mungu ibariki Afrika, shuguli bado bichi. Mbishi kara kwao, wanagombania kiti. Wanasao tunabao, this is serious sultani. Nipo hapa kwa jenga, medhira kwa fanani. Jamani macheka penda, this is too funny. Sometimes I think like a monkey, think like a man, I better act like a junkie. 1187 Silver Vey Crystal.
Ned China on the track.